munaasabadu oo yahay tirtoolka biyaha abaalmarinta shir duwan wana la ka qoobay iskuulka Caarifad ee magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay iyo waliba ku qayb galay masuuliyiin ku dareerta wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya macallimiin ku shalkooyeen jaamacadda degmada Baydhabo maamulka iyo macallimiinta iskuulka Caarifad waalidiin iyo waliba marti sharaf kale waliba koreentii haflada daafuray ustaad maxamed sheekh axmed oo soo isla markaas faafayeen ku bi muhiimada munaasabadu
nishaadaadkaas oo di oo ma in iska jareenaha tartan oqooneed oo fasalada arday fasalada iskuulka uu koobay in goobaday iyo nishaadaad kale oo iska jaran kubada cagta iyo nishaadaad kale oo haa dibeed oo iskuulka markii koreeyti maamule Umar Khairalla siyaasuhu dhan gili nishaadaadka soo dhan mudiyaha qaadeen marka mayba la faday geeka maalintii oo la gurday natiijadii oo ardayda ka guuleysatay gudigii barnaamijka hawadi marka may fadaane geeka may fadhiina marka ardayda ka guuleysatay fasalada ka guuleysatay nashaadaadka say in ila abaalmari gudigii hoolasay han dhabar adeegi muddo badan hawadi in ila abaalmari taasto may kale nin jareeyha shahaado sharaf oo la biidoona gudigii oo barnaamijka sawadi ee ardayga oo ka fayla fasalka oo iskuulkan ka faylahay
ee geekamay baan tun rugne tartanki oo hay sanad dugsiyadka hanin socdi aljahlu aduun oo sanad dugsiyadka hanin socdi tartanki sanad dugsiyad sanadkan lama kun labaati lama illa ma kun labaati sidda gunaanadii inuu nahay gabagabayna kooxihii oo ha guuleysanayna inuu abaalmarina seena laakiin muhiimadda ma ay abaalmarina muhiimadda ma baytaa inay dadka shal faa'iideysan ardaydu shal faa'iideysan aqoon iyo macrifa
inaga kal waliba ku hadlayna haano kumide ardayda iyo waliba marti sharafta ku qayb gali munaasabad
as every one of you is fully aware of Tija is a one who teaches something the people. He enriches the mind of the students with knowledge.
Tijas is now in the secure process of learning which helps us in obtaining knowledge. It is a continuous process which starts when we take birth and the ending when our life ends
ardayda mayba aragday in ka farxayna maalmahan ka dambayo oo aragday imtixaanaadka dhawiin maadaama farxadaas qoyti may fadaana in farxad leeylan keenna tabna oo imtixaanaadka la akhriyo imtixaanaadka lagu buraa rugsanaada gaar ahaan ardada oo form 4da maadaama ay in fasalka in ka dambayo may kala dardaar maane in iyo aragday waqti ku faa'iideysan in iyo aragday muraajacaadka iyo revision ka eedan badiyan haddii aad ciifta maylo ku yaabay ciifkas kaasaytay in aad aragday ka khasaarto dhibaatooyinkiin ku qoyo may ku maday in aad dhidid hoob aad dhidid barmayba marka aragday dhibaatooyinka may ku maday koow in waalidka ka niijaba aad niijabta ehelka iyo dadkii diriska ay dhagni jaban
lanka wala barda ardayte nafaqid ismiirsaarna tusuna meelaka jirta maylarey qodul zamanin ema bilo isnido ila malku bardaw lanka maylarey ilmu barshe inta ka kengegde ilmu barshe mood ka kengegde inta aan ku dhumada wallahi barshe ay taaliinay haaye nanko qafal le raaya may le reysu afartun jiree ilmu an safari oo safari sheeydaan korkoo jid korkoo deedan aad tahay ilmu ya ilmu dalabha ta taaliin boydi ya sawari nanki hanagadi midu sanagade margay lanko berwo rabiyaayo eesh baayo hadag eelkish baarigi markaasa hadag ya mayna ibaaray arday shiidi oo ka kanaa shiidahay hadag gar ya aragay markan madya may maskandis kalee arday inii taaliin ansuubudaayo wal barashiin linkubiinadan hadagan kanaa ka shay geed shiidiga maka garne hadagan san adag
eeda siin ka hambaliyeen eeda aan ka faraxsagna ee gabalkan oo daleel ee arday walanka baradaan ya harugni ilaahay wali guulni si ay dadka iskoolkan dhasi oo dib hangnaga ka jarna alhamdulillah ugeek antii antan arday wal kabarate guuliya walle ilaahay in nasiibi waqti ja walahay tuwa
eedan kama sinin tartanke ee gaabki wanaagsan ahaan weeden han daadihiin ee may badana eedan kama sinin jazaakumullaahu khayral jazaa ee saasoo kale may baa mahadiriyay guddiga sportiski oo iskuulka lagu qabaday oo ankoore ustaad abdulladeef iyo maxamed shariif iyo ustaad awes yoona may badana maanaha eedan kama sintin saasoo kale may baa mahadiriyay guddigii oo nin daadihiin dhibeedkii oo la qoobaday sanadkan la qoobaday oo ankoorey ustaad awaas iyo ustaad salaad yoona eedan ka mahadsanin guud ahaan sanad dugsiyeedkii gebagabadiisa la marahay marka maadaama gebagabadii la marahay may baan leenaa juhdigii waqtigii ka fayl lahaay yaa la marahay inta la dadaalo